Abanyafilipi umutwe wa gatatu. Ahasigaye bavandimwe, mwishimire muri nyagasani. Sindambirwa kubandikira ibintu mbisubiramo igihe bibafitiye akamaro. Mwirinde za mbwa arizo bagizi ba nabi bakunda ibyo kwikebagura. Ahubwo nitwe twakebwe by'ukuri, twe dusenga Imana tubikesha mwuka wayo, tukirata Kristo Yesu wenyine aho kwiyemera ubwacu. Jyewe mfite impamvu zatuma niyemera ubwanjye. Haramutse hagize uwibwira ko afite impamvu zo kwiyemera, jyewe namuhiga. Umva nawe, nakebwe ku munsi wa munani. Ndi Umwisiraheli kavukire wo mu muryango wa Benyamini. Ndi n'Umuheburayi butwi. Ku byerekeye gukurikiza amategeko, ndi Umufarizayi. Naho ku byerekeye ishyaka, natotezaga umuryango wa Kristo. Ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko, nari inyangamugayo. Nyamara ibyari bimfitiye inyungu mbibara ko ari igihombo kubera Kristo. Ndetse ibintu byose mbibara ko ari igihombo iyo mbigereranyije n'ubukungu buhebuje buzanwa no kumenya Kristo Yesu umwami wanjye. Kubera we nemeye guhara ibyo nitaga inyungu zanjye byose, maze mbibara nk'amazirantoki kugira ngo nunguke Kristo kandi mpore muri we, niratana ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko, ahubwo nirata ubutungane buzanwa no kwizera Kristo, aribwo Imana itanga bushingiye ku kumwemera. Icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe, bityo nkaba niringiye kuzazurwa mu bapfuye. Si ukuvuga ko namaze kugera kuri ibyo cyangwa ngo mbe naramaze kuba indakemwa, ahubwo ndacyahatana kugira ngo mbishyikire nk'uko nanjye Kristo Yesu yanshyikiriye. Bavandimwe, sintekereza ko namaze kubishyikira, oya, ahubwo icyo nkora ni kimwe, nibagirwa ibyahise, maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Ndaharanira kugera aho dutanguranwa, ngo negukane igihembo Imana imfitiye mu ijuru, mbikesha Kristo Yesu, ari nabyo yampamagariye. Twese rero ab'indakemwa, nitubifate dutyo, kandi niba hari ibyo bamwe muri mwe bafashe ukundi, Imana izabibahishurira. Uko biri kose, dukomereza aho tugeze twe gucogora. Bavandimwe, mwese mugenze nkatwe, kandi abakurikiza icyitegererezo twabahaye muba ari bo muhanga amaso. Nabibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira, abenshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabarinda. Ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahuza umutima ku by'isi. Naho twe iwacu ni mu ijuru, aho Umukiza dutegereje azava, ari we Nyagasani Yesu Kristo. Azahindura imibiri yacu yoroheje ayigire nk'ufite ikuzo, akoresheje ububasha butuma ashobora kwigarurira ibintu byose.